Yesu chakingira ahera huru sekero achose charatana mutse mbona kwinjira ea Tase kumo saraba Yesu yarabirakije Yesu yarabirakije irimba chagibu
Chose chara